one shot for your man.
Hey, you're trying.
I sent those on this tissue, baby.
That kind of love. That kind of love.
I can't go so cold,
means that kind of love. That kind of love.
Bad man. Well, ni meji panga kama parade. Zisha soma tare. Katani towa dam sasa na homa. Yela ya mapenzi niko sona. Kwenye dancing flow kame shona. Kame fanya mtu mzima na cheza go gaga. The cutest girl, nipe denda, nipe sex. Kwenye dance floor, dance, so mwendo aku dance. Na mwisho siku mtoto anguke kwenye chest. I'm riding daddy, wanna mind you wandewa. Wanangu wakushitusha smoke kama chewa. Pendo wangu paradise, so shimo la tewa. Baby, baby, nadhani unanielewa. Sportive youth kama mbele. Wewe, michezo tulokingaga. Utoto ni mandewe. Hata nitoa damu.
One time. Majengo Sokoni Music. Black Market Records.